It's me, Pepe Emoke Eugene, and one rapper, Mutolon Tosi, Omano, Quachi Tro. Out and there, Gorilla Force. And this is the back of Yasi, Kuruno City, Agassi. Bebuza, who is here? Tutekungo macho drums on the beat. Gorilla Force, we run this city. Kanombo you did it, even if you do it. Ulira wetu deku beat, mchitongo wanaka puti. Batuza kusementi, pepeto inawaka, guno moto gumewaka. Rapsos kutegasia, ojiro utama kuringa panu kusania. Oli chimpichuni, oli mpapironi, bakuno nyalaloni. Wali akavera, kalenti manyo neulira. Oyeyo nepikira, nze sifuri na kovuja. Rhymes mfuzo fuja, na kura manga waka janga. Nze rhymes mfuja, toloza nti kusoja. Landi rodia kubanja, sako ze mkubanja. Ye kwatari na chibanje, chitando jana chitunda. Hano kemkubye kamutanda, kimareo nyakubutunda. Onaka ulira mubienda, muruga na funa yo jenda. Tegwe wajayo mwenda. Wetani ila nyakalo, chobato weze ya tekiro. Toli kwa lalo mtego kuchu devinzari. Warole mfuza yes yes, olina waka no no. Oline mbalika yes yes, olina sente no no. Warole mfuza yes yes, olina waka no no. Oline mbalika yes yes, olina sente no no. Yeah, huh? Mwabu buwaze sebuza, who is he? Who is he? Who is he? Mwabu buwaze sebuza, who is he? Who is he? Who is he?
Who is he? Rapa wetunze, mkwamerere yeduse. Atona e yatente, uyasuna nsune. Boi mgoswala, kuzunga wakwata nkwate. Wano kanoka agenti, karo uzanti kanyo. Kari mkusine kawinyo, kikati sunyana manyo.
My property is my property. Mana wanifu wazala kwaito your property.
Wepeta wekala mburi lebi pambitula. Obashira kolingiza wa madala. Bakuta metita kone, bakuna machopola. Bamuwe mula, demuli nana sonye. Anti mbono nebu no weka sese na wogwa nesimbiemu. Katike mbola ke waka.
Mwabu buwaze sebuza, who is he? Who is he? Who is he? Mwabu buwaze sebuza, who is he? Who is he? Who is he? Mwabu buwaze sebuza, who is he? Who is he? Who is he? Mwabu buwaze sebuza, who is he? Who is he? Who is he?
Rock studios.
Yeah. Wabu buwaze sebuza, who is he? Who is he? Who is he? Wabu buwaze sebuza, who is he? Who is he? Who is he? Wabu buwaze sebuza, who is he? Who is he? Who is he? Wabu buwaze sebuza, who is he? Who is he? Andrew Sun Regino yimbe na kusino.
Excellent Jemisen, Gava Rapa WFC. Chitanga ye hip, nyanga ye hop. Hanti, ujewa gidomura darumi ya muwese. Pepe MK.